Fresh out from NigeriMix.com.
Dream big. Hey big man, hauna vitu vingi man, nauna move kama king man, nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king. Hey big man, hauna vitu vingi man, nauna move kama king man, nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king.
Kabla TikTok mina hit song nyingi kama crisscross, nenda kama big boss fidi wasi jit josh wala C-Force ingi snaga mikos mene King Kong kama chidi.
Yes!
Toto mjini kama disco na jamini mimi kabla mshiko, na his time kaki puff mwenye pistol ni hatari akikoki jwe ni kipo mwenye vijicho kazi voma ficho kwa wazi hapa lipo mtu kazi hafiki. Watoto alito nyamaze kona pipo ili shazi hadi tipcho memzazi kama di. Wewe so shamba, huh? You wanna chill with the big boys, huh? Tafta kwanza mkwanja ili swaze kusubio na pochi enjoy. Sina chuki, namba penyo azushi, siwe mke kutusi. Jue nimeshiwa tu maneno, siwe stupid. Kumbuka tashiria ni msumeno na pa toothy. Toto to mazio kwenye meno, ina confuse kama lesbi mwenye puff kwenye soko la sush. Uni moto hagus, kwa mchomoko hankuti. Hey shorty, sgomba ni mpira kama sina wakika kupata goli.
Hey big man, hey. Hauna vitu vingi man,
hey.
Nauna move kama king man,
hey.
Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king. Hey big man,
hey.
Hauna vitu vingi man,
hey.
Nauna move kama king man,
hey.
Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king.
Tunjaka alisikushibana ili kuishi doto zangu wasilale mehupigana. Na navyo vyota kuna mahaso na vifanya, napata livyo kosa nkaona kumbe na ezakana. Sasa kama tick tick boom nalipuka, dasi jale kaupo sitting gumo ndanya shuka. Mini zaidi click ya boom kwa umzuka, pisi unataka sisto doom tekwa chupa.
Kubishi bishi kuishi kata awe umesanda ma ichi 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 dumba anga banga changa changa kama mbwai mbwai laba laba chai chai danga danga bye bye dada.
Mini big time asichuji kama ni fresh siso kome like a dina hagupi za ngusi yet kongo anajome sabwe itafuti thamani ex mwangu hamejwa majabu hatupi ufanya wepesi.
Hey big man,
hey.
Hauna vitu vingi man,
hey.
Nauna move kama king man,
hey.
Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king. Hey big man, nauna vitu vingi man,
hey.
Nauna move kama king man,
hey.
Nauna ngara bila bling jina lina ring. Big man king.
Say if you want
fresh
say now
from
one
Nigeria
long time, you have to do big man kings. We are on the ground.